Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Amen. Injalo bazalwane ayifuni ruler siyakudinga. Siyadingana nje sisonke. Ene siyabonga i-technology ngoba kunendlela ehlukile okuthi ungakwazi ukusupporta ngayo especially uma kuza emalini. Yabona akukhathazekile ukuthi use Cape Town, akukhathazekile ukuthi ungale phesha kolwandle, uyakwazi ke ukuthi usebenzise indlela ehlukahlukile uyibalile la EFT. David order ziningi nje indlela okuthi ungasupporta ngayo and singakujabulela kakhulu lokho. Kwamanje ke siya lapha yako Mrs. Sima Gwebindlela okuyena ke ozosithulela imotivation yosuku noma ngathi i word of encouragement. Ngaphambi kokuthi ngiye kuye nali elinye izwi esilitholile laba sibusisa ngalo u-Isaiah 54 verse 17. No weapon fashioned and formed against our beautiful woman shall prosper in Jesus' name. Amen and amen. Re leboha ntate Khosi segopolo. Kwa manje ke siyangale Eastern Cape. Mama Gwebindlela sawubona.
Molweni sisekunjani?
Ai sivukile akonto. Ngiyazama ne.
Awu yazama mutshokona.
When right sis.
Uhle kuhle kakhulu sisi wami, inkosi sigcinile, sibulele ukugcinwa inkosi kude kube inyanga ye 9.
Mhm.
Inyanga ye 9 inkosi sahamba nathi sithathu uyise inkosi.
Amen.
Niyaphila kodwa nani?
Hayi, nathi nje siyaphila ngawo umusa kaJehova. Akukho esicomplaina ngakho.
Siyabonga sis.
Amen. Hey, uyazi last time ngigcina ukukhuluma nawe bengikhuluma no Sisima Fiko. Kodwa this time sengikhuluma no Mrs. Gwebindlela. So ngalokho nje ngithi congratulations.
Unkulunkulu muhle sisi siyabonga.
Yebo, asakhulumi nosisi, lasesikhuluma nomama wekhaya.
Mama nomama.
Amen. Amen. Ngithi nje congratulations, congratulations. Uyazi nje into eyenzakele kuwena ileyo uNkulunkulu ayithandayo. UNkulunkulu uyawuthanda umshado.
Njalo sisi wami.
Amen. Mhlambe laba ngamazi umama Gwebindlela ungubani?
Ndingumama uGwebindlala.
Ndingumntwana ondlala. Ngiyaxolisa mina ngithi ndlela. Yes, yes.
Yes, mama uGwebindlala. Ndingumntwana kaNkulunkulu ndilaphe Eastern Cape, East London. Yebo sis.
Okay, siyabonga ukuthi nje usiphe ithuba noma usiphe isikhathi sakho ukuthi sizohlala nawe kulenyanga yonke kaSeptember usilethela i word of encouragement. Namhlanje usiphatheleni.
Namhlanje ndizothanda ukuba sifumane amazwi enkuthazo sijonge kwincwadi yamaRoma chapter 8 siqala ukufunda kuverse 31. Ndiyakholwa ke sisi wami ukuba awekho amazwi odlula amazwi asuka kuThixo. Akukho mazwi ndingawathetha mna esuka engqondweni yami, esuka ebulumkweni bam anoze abe nawo amandla wokukhuthaza umntu ukodlula amazwi aphuma emlonyeni kwakaThixo. So i-motivation yethu ke will be based on the word liku Romans chapter 8 verse 31 ithetha ngothando lukaThixo. Xa sifunda kwesiXhosa ithi sithini na ke ngoko kwezi zinto, ukuba uThixo ungakuthi ngubani na ongasichasayo. Xa uqhubeka kufunda ufike kuverse 35 uthi ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu, yimbandezelo na, luqinaniso na, yintshutshiso na, yindlala na, bubuze na, yingozi na, likrele na. Into engamandla ebekeke enhliziyweni yam sisi wam ukuba sike sikhumbule indlela uThixo asithanda ngayo. Uthando lukaThixo ayingomyalezo esithanda ukushumayela kakhulu ke kule mihla uzofumana sibasi amaxesha amaninzi xa kushunyayela kuyakhuzwa isono kukhuzwe nokungenzi kakuhle lanto imbeke umuntu ekuthini aludawuthe angaluqondi kakuhle uthando lukaThixo amaxesha amaninzi uThixo simveza njengoThixo gwebayo ngaphezu koThixo onobabalo so kubalekile ba from time to time abantwana bakaThixo bakhunduzwe ngothando lukaThixo luthando lukaThixo olukwazi ukuhlangula umuntu ithi iBhayibhile xa ufunda kuncwadi kaYohane chapter 3 verse 16 ithi for God so loved the world uThixo wenze nje ukuluthanda ukulithanda kwakhe ihlabathi wanikela ngonyana wakhe ukuze abakholiweyo kuye basindiswe ngifuna sinothe into ba uThixo usebenzise iweapon eluthando ukusindisa abantu usebenzise iweapon eluthando hayi ngoba ebengenazo ezinye iweapons ebenozisebenzisa hayi ngoba bezingekho ezinye izixhobo ebenozisebenzisa enguThixo kodwa ukhethe uthando ngoba lunamandla wokumhlangula umuntu lunamandla uthando wokuyitshintsha impilo yomuntu lokuyiguqula impilo yomuntu so uthi apho umbhali uPaulos kuba ukuba uThixo ungakuthi ngubani nongasichasayo so ndifuna ukuthi ke kumphulaphula ekhaya namhlanje ukuba nasiphi na isimo obhekene naso asinamandla ukodlula uthando lukaThixo olusenhlizweni yakho so ngibawela ukuthi kumphulaphula namhlanje uzungalili ululilibali uthando lukaThixo nokuba uqinezelelo lungakanani oluphezulu kwempilo yakho kodwa ungayilibali into ethi uThixo uyakuthanda uThixo ukuthanda ungenamali ukuthanda ungenazimoto ukuthanda nokuba unanto ubonwa ngayo ngabantu awunazi into zibonakalayo kodwa uThixo uyakuthanda uThixo ukuxabisile ngifuna sikhumbule into okuba ukuba bekungengothando uThixo ngenganikelanga ngonyana wakhe wathi wakubona uba umntu lo umphefumlo womntu uxabisekile wabona isidingo sokuthi anikele wabona isidingo sokuthi makufe unyana wakhe ngenxa yexabiso lomntu athe walibona ngifuna siyibambe enhliziyweni yethu umphulaphuli into yokuba sixabisekile emehlweni kaThixo ewe xa sizijonga sizibona singabantu abangenamandla mhlawumbi sizibona singabantu abahluphekayo kodwa ndifuna sizikhumbuze into yokuba emehlweni kaNkulunkulu sibalulekile emehlweni kaNkulunkulu singabantu bexabiso nanamhlanje uThixo usakuthanda nokuba mhlawumbi uye wahamba endleleni wawuyeka nokhonza walulahla ukholo ngenxa yemeko ezithile ohlangana nazo kodwa ndifuna ukhumbule namhlanje uThixo uyakuthanda aka uthando lwakhe lujiki uthi apho umbhali xa ethethayo uthi yintoni na eza enosahlula nothando lwakhe kule ndawo uveza ukuba akukho mbandezelo inosahlula nothando lwakhe akukho lucinaniso akukho ntshuthiso uthi nandlala ayinako ukusahlula nothando lwakhe athi nobuze obu inakedness yethu nokuba nokuswela kwethu akungeke kukwazi ukusahlula nothando lwakhe yanela ke mphulaphuli uhlale elithandweni likaThixo into endiyithandela yona oluthando alujiki nokujika kwamaxesha alujiki nokutshintsha kwemeko uthando lukaThixo luhlala luminjalo athi ohlabelelayo uthando lwakhe lubanzi luzulile uthando lwakhe lunjalo alunamda uthando lukaThixo ingathi singafumani imotivation necomfort yokuthi uThixo uyasithanda noba kwenzeka ntoni izinto azihambi ngendlela esithanda ukuba zihambe ngayo kodwa uThixo uyasithanda and uthando lwakhe malusanele uthando lwakhe is enough for us his love only is enough noba asinazo ezinye izinto esisazifunayo kodwa his love for us is enough for us so uthi ke apha xa ethetha umbhali ayikho into engasahlula nothando lukaThixo singazidawuthi bazalwane singafikeleli kwixesha lokuba siphelelwe lukholo singahambisa umkholwa uThixo singafiki kwipoint yokuzigweba kodwa masigcine into ethi uThixo ungakuthi ngubani nongasichasayo God is for us God is with us God is within us. Uthixo uhleli kuthi ngaphakathi ngonyana wakhe onguYesu Kristu. Mawasanele ke lamazi mphulaphuli. Uthixo uyakuthanda. Enkosi.
Uthixo uyakuthanda. Hey. Ithi lithi izwi, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Akekho. Hey, ngoba mkhulu uNkulunkulu and unamandla onke. So akekho nje ongama phambi kwakhe. Hey, siyabonga kakhulu Mam Gwebindlala ne. Hayi, ngizojwayela.
Uzojwayela, Mam.
Yebo. Hey, siyabonga kakhulu ngezwi elinamandla. Njoba ke usikhumbuza namuhla ukuthi uma uNkulunkulu enathi akukho okungaba against us. So nje sithi sizoqala iviki elisha akube ngamazwi okuwukuthi sizohamba ngawo kuleli viki esingena kulona.
Amen.
Amen. Utholakala kanjani uma ungekho la emoyeni mhlambe ko social media izinto ezinjalo?
Ndiyatholakala ke ku WhatsApp ku 073-477-832.
Ngicela uyiphinde.
073-477-832.
And then go social media ukhona?
Ngikhona ku Facebook and ngusi Mamkele Siko phayana.
Okay,
na ku TikTok ndikhona ngingusi Siko.
Okay. So uma bengena ku TikTok what to expect? Kunama kunama verse wa share nathi kunama kukhona a word of encouragement sitholani
yebo sis akukhona ama verse khona nama announcements wasenkonzweni ikhona nje yonke into nje.
Okay. All right. Siyabonga kakhulu. Sizophinda sihlangane futhi nasevikini elizayo ngathi ngaso futhi lesisikhathi.
Inkosi kakhulu sis.
Okay. UNkulunkulu angigcinele wena until ke sizophinda futhi sihlangana. Njoba ke besila ku Romans 8 verse 31. So nansi ingoma engizothanda ukuthi ke siphume ngayo. Ingoma ka Blessing Mnisi lapho esho ethi no weapon formed against us shall prosper. And kunomyalezo lana umam Lindiwe Msotwana othi that's very true, mom. Mam Sima, yes. Okay. Siyabonga kakhulu. God bless you.
Inkosi kakhulu, mam.
Your daily spiritual nourishment. Radio Pulpit 657 AM. Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.